sakiraaɓe keɗiɓe bisimila moɗon e actugene amen ñalawma hannde min jowti on heɗade me ala nogay jeenayi lewru mai hitande 2022 mine wondi ɗo e Oumar Waygallo. Oumar, hono ñallirɗa?
Mbiɗa selli basu foɗa e sise.
Waygallo, hol joganɗa sakiraaɓe amen ɓe hannde?
Sembe kabaruji ɗi anni wattu joni e jaara nokku noddirteɗo yoro sole raison kuccalo wiyama ko yar sukaɓe jokkolɓe capanɗinayi on kañi en gonde famminen tono kabaru ɓengoliji en kanko lobbo wori e laamu lobbo o yewtere men e noddirte mini magge nde en jaran fa nokku noddirteɗo sigaso kaƴe gonɗe toon ɗeɗon ndiyam ɗan iwata ko heewi sukaɓe ana jaaha yettoya toon yimɓele o iwroɓe le leydi ndi kañi le caggal leydi ndi caggal muɗum gara e kaarin kabaru birki sembe celɗi san algérie 2023.
Heyɗin cingol fa yetto huncande hoore himmeji ɓiliɗe heɓugol ndiyam channel kañe ko nande muɗum
fedde nde ɓnodirta asie kad nde kañum wonde wadde ɗiɗo imma daraji eɓe gonde wadde ɗum dow beeme ande to wattu joni koɓe noddirton bcia web noonɓe collitri wide les application ngaji ɗum tawete dow wattu joni alisise koni fana muɗum faɓe ƴeelanoɓe kaani faabirade jaaleñu gonɗi ley oɗo nokkuno kaani heɓirde ndiyam kañe ko nande muɗe ko nayiri bangal gurdam lobbam
sukaɓe jokkolɓe yoruso kañum e ndum wara wadde imma daraji fa martina honoroɓe mumen kumpa dow ɓingdu leydo yaku lobbo démocratie jan kañe hono woteji landinirte
ko yaata sukaɓe jokkolɓe capanɗe jeeyon kañi en jangguina wattu joni o alisise ɓe kamɓe du ɓe birfititoɓe jaaha ɓe jangguina e ley commune ngaji joyyi gonɗi ley cercle yorosoɓe jangguina yeruɓe mabɓe wonɓe toon ɓe ndeɗo jande waɗino toon ley cakkita yontere nde fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sekou e sitansidiɓe
oɗo projet ONG Efrata fana muɗum yo fabade jokkolɓe ɓe famude kabaru jogola lobbo laamu mi paminama dun kabaru sariyaji kañum huncagol hoore woteji ley laaɓal keɗɗanna Gabriel Goyta hooredo ONG Efrata.
O batu ko tewtele muɗum yo faabade laamu hakkunde radio o kañum hokkudeɓe haqqille ɓe tinna ɓe warta e séria leydi mawɗon o caggal so ɓe sukaɓe wirfitiko yeehi gelleji mumen ɓe waran ɓe waɗa imma daraji ɓe joƴƴina fedde gonne e inde sukaɓe jogolɓen
haruɓe e oɗo ñalawma o holti wiide ɓeydorki faamu ko heewi nden noon ɓe kokki aadi hankasen hinnaade ɗiɗo sifaji ɗi keɗɗanna yogaɓe ɓeɗo jeune en ɓe
mi anti hannen honone leydi malni woniri honone laamu o yehirta hono sériyaji taƴƴetele leydi ni mi janggi kulleji ko heewi leygal kortal min ke caggal hannde mine joɗɗiniri moƴƴinde fedde gonne le gelli amen ni kudatode kabaru maral e nanndal muɗum
ɗum woni ko Ali Haydara heɓani sijo tawani gila yoroso
waygalo kalen jonka haala suka jokole joguiɗo lavage auto yelemani to
omo noddiri e Moussa Kante duuɓi makko dow ɓuuran duuɓino gaye Ali Cisse oɗo suka jokole iwruɗo nokku noddirteɗo bafula be o wi oɗo golle dow omo heɓa ley hen nafa sanne fa keɓen famtare fa nde keɗɗen Mamadou Sama Sekou e sitansidiɓe
oɗo suka jokolle ɓalejo ɓorniɗo trico e pantalon ɓalejo nawiye Moussa Kante omo wondi lewtude moto katakata ni boɗejo wattu mo min jottimo wattu yogojo o hinnoto oɗo golle o e wima ko
min laam bafula be ƴuwammi jenni entretien surma kimbi ngal golla ana moƴƴi sanne miɗe gollida e yimɓe goɓɓe no aran nga ana fota hitane wotere hannden min pe mi udditi nokku dow lootan moto ngaji min pe e indena meɗen loota moto goto buuɗi temdere mobileji ɗen buuɗi temeɗiɗi ma sambaji fa temedde tati
ka noon Moussa holti wiide yagol njoola ana hakkille makko sanne e leyki warata ko omo yeeli nanguɗo laawol njoola fratiji muɗum e tawede fof
kaalis heɓataka nokku amen ɗo sanne ɗum woni torraji mawɗi wonɗi ɗo amen ɗi mi heeɓe bowɗe yaldude yaaha caggal leyde soni wala ɗen ɗum ɓuuri welde amen mene mi marka en ko weli amen tan yo yaade caggal leyde ɓuuri heddade ga saabu ɗo kaalis muɗum heɓugo mon ana tiiɗi sanne sangmoji a temps fe buuɗi temdere heɓugo muɗum ana tiiɗi
fadde nden Moussa Kante na jogiti golle makko kanko e pranti e makko ɗiɗon ɓe ɗum woni ko Assetou Kante heɓani jotamani gila yelimani
ɗum naɓata e jonka yewtere amen mini magge min gartiran sika sufa mi kaala haala nokku to ndiyam ƴiwata le kaaƴe farako
awo foy fe Ali Cisse oɗo nokku mo noddirton site de farako hollitan wede yimɓele ƴeewɓe kayefiji hewɓe le leydi ndi kañe le caggal leydi ndi ana jotto ley oɗo nokku woɓɓe du jaaha gaɗa toon cekkita yontere muɗen ka ɗum e tawede fou hono ko nayiri banggal ndena ka wala fo ko huncana toon hoore fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sekou e sitansidiɓe
oɗo sefa o yo ndiyam reggotoɗo iwde dow kaaƴe oɗo nokku o fara ko wiyete gellel goɗɗirguel sigaso kiloji noga e joyyi dawɓe hewɓe fangoɓe sigaso darnoyan koyeɗe oɗo nokku o hono ɓeɗo ɓamodirɓe iwruɓe bamakko
mene mi nani haala o nokku le gendine ɗo saabi hannde so immimi wara mi ƴeewi ɗum fa tomi woni ɗo mi tlagui e ƴewtude nokkuɗe sanne mbeɗe wonde yaade yesso kasi mi ƴeewa ko won toon saabu denam mbiɗe pumpa ɗum sanne min ɗum woni goɗan warra on nokku
regil gol ndiyam faraku yo dun nokkure de sukabe liku hebe ngaduita yewtereji formata jabati e gira mak na ngara don sato
bon parfois dans
le samoji ngene jangata ken me wara mi yila do me yita kulliji hewdi dim anda du ana yoytina amen sanne ngene arandere ne warmi ngane min kemi juhama sanne jadi sabden mi anda fudu diyan dan yuwata uno humpini sanne du sabi so wakkati fu me de wara do mi warmi yilo kan so kuppo satti sanne
on vient nous distraire aussi
ka ulta wide terlaji denagu ali nuko buri fuf wujugol motoji na tayka on onko o satu fuf wobbe dunno na kino bamgul podde bonde non cediri ngonbe tunbe
le hello tariki am nyaloma hande o mi ngara mi kala hala gorko mawdo le wurnde afrique kwame kurma o indirte o kanake kiddo gana kanko du lati sababu so leendi hebi ndi mako mudum
o do gorko yi aduna le noko go lewr septembre hitane 1909 kanko kwame kurma o kanko lati president arande du le leedi gana ni hono mir ano sisio neddo mawdo dernier rumde afrique nde micitene wid lam mako hippitama hitan 1966 o dali aduna le 27 avril 1972 fa kebe famtade no o wori kebe noddete dawda tiketew yo journaliste no andini o do gorko sanne
il a hinni ko no fewri dum tangul hore seriaji fedde rumde afrique nde bur fuf kanko modibo keita il a tiki ardibe kinibe sanne amtare rumde afrique pammi gila law dun wide soni lede afrique de na heddi gor fuf bangi mudum anyaaji be ndimaku mobe jidi hebata lawol kango latike neddo goobo tottido milioji sapo livre sterling secouture jidido non le france ni le cartal du ingol fedde oya wattu 1963 to addis abeba kango holiti doni don juine gouvernement modo ronde afrique kala nule bulirde mobe la tali sababu yidore lede bamide independence de
on nawata un bill qui semble chaldi tirage au sort éliminatoire chan algérie 2023 waygalo leedi malindi ka jabbi ke yaade premier tour
awo fo fe jago boule malide ka ngaran pia de water du pieta ali sise faabe njahabbe kawrtay e kawrtal ngal no de chan algérie 2023 ko hay wadde ton ande jetti fayota chapantete bo leur zanvien bi leedi malindi waran hawrita hakkuli hawbe australien kanye e leedi no de cap verde mitite ngi ko yaati ko sappo e jetti kanye kanter ne ngal do kawrita
waygalo min mila jonka do me kaddata e yittimo kabaruji
non jati meten ali sise do kaddetel kiki dande do kabaruji meden di en joti sukabe kala do mbawi tawede le malife mangal mudu fadi be jafi no konna ngede no do e sede yotere meden tous o grenda no wala so lat jetti waran tawde den mabbe.